Unsay imong ngalan?
What's your name?
Unsa may iyang ngalan?
What's his or her name?
Unsa may ngalan sa maestra?
What's the teacher's name?
Unsa man diay imong ngalan?
By the way, what's your name?
Unsa man diay ngalan sa imong amahan?
By the way, what's your father's name?
Tubag, Pedro, Juan, Loretta, Jessie.